Zizaira li Jehovah.
Siguri nandi zakala ine.
Exclusive from LoudChoose.com. Another.
Mboni zaperegendine. Mboni ndi zakala ine.
Dina yamba nkale. Ndiku kumana ndi zowawa. Kuyambira kumana. Ndakula mosusika. Ndinambadwira mubanja. Laka fansi yanji. Kumabe. Sizina ndifoketse mapusiro anga. Dina pusira, mawempa wempa, mpaka, kukafika, wamine ndinkafuna. Ndinkaisa suguru hui, ndinjira, yotanira, dumpa iwanga. Kumalero, certificate, ndikungu vindiga nyumbamu. Odilero, ndikungu vondilezidwa, mkafusa nchito. Uriji nyengo, mchomuja manga mizu tati. Ndikungwendera nyimbo yoti zizayenda tsigulina. Kunja, ukangoja, mkumati, kwa chelanja atati. Ndilibe pogwira ini, zoti, kunjako, antu amakasingira, sindisidziwa. Ndikati ndaja sasa isai, ndiye kuti, kukajisi, kunali sunkano. Maporuanga natimbilira nkati. Sizori kamba ka uveyai, koma umangu pigidwa, limande, chisoso. Ndikarinda piga kusha magazi, ndiye kuti, dinagapa mbewa. Ndikapiga sumu nkira bakomolanga, ndi iso basi. Chosejo azanga, dinakulana ulimonzi, kuhumana, akufewa moyo. Chosejo ini, ndikungo kumana, ndizikomo. Ubwezi ndi mpasa, ugungo virabi batsogoro. Anda kumandi chaguti, kumanda waya sama. Adi anasianga, ndi mabiriti ndi chekesini. Majidule, ndi kuyenda ndi ifa mwanchiunu. Kunja, ugango guandima. Dimati, mwina tambula kudwa likwa. Zuwa lizima. Ah, tate. Nina chimwa ninjine, ni chimulanji, nina balamula badziguli. Pamene ine, ndikuketsa, misozi, ya jitete, azanga, akuketsa, misozi, ya nkaka ndi uchi. Nanga nchifuwa ninji, mukundusungabi badziguli. Ah, kumango bwirabi pulusa, kumango yangana tsuwa, potuluka. Mpaga kukaluwa. Kapena mwina, ninambada badziko lino. Kuzakala kabolo, nikulubilira sijoncho. Sigulina, nizakala mfuru. Sileru, simawa ai. Poti inu tate, simushedwa, simufulumira. Palibe jomwe, jimakulaganu. Nchikubiliro, changa, sigulina, andi samwerulira. Nizamwa, mkaka ndi uchi. Inu anasi, tisatae, chikulubiliro. Kaya kumana ndi zotani. Woti, mlengiyo, sale pera. Ndipo, sazale pera, nyengo sose, CJ Gua. Nyamata, mpampu kamulinofu.
Mbulina ndi zakala ine, mulungu wagaza ndalita. Mind is a
exclusive from LoudChoose.com. Another one.